Chick Studio and Records.
Ke big boy papa. La eat sometimes dilo tseding dina la go tlisa pelo botlhoko. La eat balaka letse. Ntse. Speak the words, babanze babu wa tsela babaya babu wa hore di mana e tlhaganele man zip me khotsa photo tsa me khotsa di ratsa me di ntse netsene ka tsa me ah live my life to the fullest yep baba go betseng ba tlogele ba reste let me remind you ka lebelo kitso and I miss you ka lebaka la phitlho just emelela gatelela tlhage ko mafike semelela gapelela ba botlhe mabitleng o botea thogo latlhegelwa ka nego tsenelela ke ditsotsi tsa bojala one e ba re big boy was a good rapper ba buang ke teke track of fits ba tsenwa o mang wena o sena dimeda mo go nna o pampiri ka go mena mena one e go slowly wana diplaseng a perfile ka fish oli jaaka ga soli sana ga mpono tsamatsetsa tlhogo ke teng ngwana gaufoli tlhako tsa tholi sana live my life to the fullest step to lebelo kitso mo tlogela areste sana a jealousy means nothing o tla utlwe gateng gateng ke mone o best sana live my life to the fullest step to lebelo kitso so motlogela arrest sana a jealousy means nothing utla utle gateng gateng di mana o best sana ya ena na le best go re a skore mo a bontle nete ke nete la eats balakaletse specials volumura todo cas bale ba go ba shwere kgetsi le balakaletse ba go fuwa di jeresi a re he was my relative o maka o dula o le negative dikutsa na jafitana go lantwa ya bana like me le fa o tsene tsene ka ngonyana nka go fetola something se se kwatang bula ditsholopo o bone gore ke bua kang I'm talk about penis ya gapepenkise ka direme ke des wena o leitikisi one itse chilisi kgotsa pilisi ka sena ke gama monate nke teke perekisi sana o tloga ka moso ke na ogoso ga ke ngala ke vaiye botsa babo ka moso sana my name is Bigger it's up to you gore wena o treata jaaka boss kgotsa heavy voice yeah ke problem gore ke skeleme tshwara easy cake go dire black same I'm untouchable a ke tshware easy especially ka dinako ditshwana le this e tlhapikee e ipitsa ka lezi ena fa ke tswai ditsholopo di na busy live my life to the fullest step to lebelo kitso mo tlogela arrest sana jealousy means nothing utla utle gateng gateng di mana o best sana live my life to the fullest step to lebelo kitso mo tlogela arrest sana yane maipi record ka ofela ga ba tsebe ka ofela eish o tla engutisa pelo botlhoko hle a o sala jo anyway live my life to the fullest step to le belokitso motlogela arrest sana jealousy means nothing utlo utlo gateng gateng di mana o best sana.